Kuthi ngihlale nje ngohlabele.
Ngohlabele.
Kuthi ngihlale nje ngohlabele. Noma ngafika ngemahlabiso. Kuthi ngihlale nje ngohlabele. Noma ngafika ngemahlabiso. Kumongo.
Oba sadalwa ompalekisho.
Where some peace, Sibu Osa. Megan Kano in Labo 17. In Umlin, Limas was sent in Bin. Kaketi Kane Simbanjwin. Where some peace, Panegis Owa.
I'm going to come back with a piece. I'm low, a baby bone. The better in a Hispanic song. Sacco, when a ghost. I'm daddy with solo, no trouble.
To be the man who had to be the flipper leader. Is he what he's a No man a figa game my service. Good thing a shalin chung your shabele. No man a figa game my service. Kuma ma.
Oba sajalwa, ompalekisho.
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 Mina ngadalwa ngomfanekiso wakhe yena African imnyama ngivele ezansi ngushidluza wamamadilosi ngibiza inkosi ngizalwa amakhosi vele ngikhosi and I keep it godly ngibonga inkosi idlozi lami ikhosi zalwe ngabikwa nginduna ngokuqina umbuzo umaqina abende nokayi yangibona nginkanye ezinkhule ngenkinga
ngoba sadalwa ngomfanekiso.
Oh, what's up, Jalo? Oh, what's up, Jalo? Oh, what's up, Jalo? Oh, what's up, Jalo?